Yo. Hey. Yo, atibiti na nibamba. Sipiri nibanga. Noma sana. Sikiza. Siimbi leo, leo mini rapa, ni juu ya Yesu ndo mana niko hapa. Mistari mingi, ndo hizi hapa, na zinaleta hamu na utamu juzi na ladha. Kama ni mavazi, oh yeah, I'm kinda dapa. Kama ni maranks, oh yeah, I'm kinda shaba. Mwenye na abudu ndo king, wachana kaka. Na mfuata kila siku nani, nisikize kaka. Sija tupa mbao kaka, penta mechoka na wera. Hai bila ndom, sija kula mavela. Nina penda Yesu, kuliko hela. Na siogopi mawe, mtia mapera. Form za kitambo kama tie and die. Zili nizungusha, zungusha kama tie and die. Niko high, nikanme kunywa chai ya ngwai. Msijali, kuonja iyo ngwai. Sijawai. Ha, lazima wajue mimi nimeokoka. Hata kanilikuwa chini kama tumbo ya nyoka. Goja.
Hey, bwana, didi bwana, umetaja umieri bwana, mano tuwa lumaduang bwana. Badilisa hiyo gia,
okay.
Badilisa hiyo lere,
okay. Wameingia maji kakeja za buda langi. Juali iba sana na usiku hawala langi. Uli wadungia wax na huwa hawa kanjangi. Wakapandisha bei za nyumba juni malandi. Mepatana na fan na anataka picha. Tukimaliza na picha pia atataka pizza. Itabidi ni muenjoy. Mpesa imedinda juu copyright ya mziki. Hawajanilipa, ujanilipa wimbo ya kwanza unataka mo. We unanipa sifa na mi nataka do. Jumini gospel artist utaniombea. Kumbe nyumba ikifungwa we utaniongea. Don't be ridiculous, me you pay attention to detail, meticulous. Kuna vile unani enjoy, conspicuous. Kwa vitu zingine una spend vi superfluous. Ne, atemo wachoni, nga maonge vibe, awachoni, yani utoke hapa okadua neni ka. Na kwa wale hamnipati tafta beste mja, ka. But it's on a light note, mina bonga facts, take a paper, write notes. Leo tuna rap, hatu hit my high notes. Tunasema vitu ziko, hatu hit the right jokes. Na utoto shikeni complex. Hamtaki ukweli, nyima snowflex. Mnatukashifu, oh God don't vex. Gospel itabaki, doesn't matter who left.
Oh yeah, on a serious note manze, gospel ni good news. Na kila mtu sahi anadai hiyo good news. That Christ alikam na akadai for you, ndio akupatie life, au sio?